pulezidenti w'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekyalina Professor Celestino Obua atukiza okusaba kw'okuggyawo enkola ey'okuwa abayizi b'ebibiina by'ekibiina eky'omusanvu obubonero mu bigezo by'akamalirizo ng'agamba nti enkola eno y'esinza okuviirako omuze gw'okubba ebigezo okweyongera okwejjirisa ng'asinza ku mukolo gw'okufulumya ebyavudde mu bigezo bino olunaku lw'eggulo Professor Obua yategeeza nti amasomero gonna galwana kulaba nga gafuna abayizi abayise n'obubonero obuna kubanga kino abazadde kye basinziirako okumatira nti abaana baabwe baba bayise bulungi wabula ono agamba nti kino kiwaliriza amasomero okwenyigira mu muze gw'okukoppa ebigezo gasobole okutunuulirwa agasinze mu ggwanga ku kifo ky'okuteeka essira mu kubangula obulungi abayizi ne bafuluma nga balina kye bayize ekiyinza okubayamba mu biseera ebijja ekisukka ku kuyita n'obubonero bwa waggulu ono kateese minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni alowooze ku ky'okugirawo ddala okugabira abayizi obubonero ku mutendera guno ng'akinagambye nti kijja kuyambira ddala mu kutuula mu kujjawo muze w'okubba ebigezo ogweyongera buli kaseera.
Waliwo embeera y'okati y'okubba ssente z'omuwiw'omusolo endala abantu ne bamanya nti layini y'amasannyalaze ejja kuyita wano oba oluguudo olujja kuyita wano jjukira balonda ebifo ebyo bakendeeze ku ssente ze twonoonera mu kusasula abantu nga tetunnatuukiriza mirimu kakati